tula banga twe isamu makubo jetu itambu fetwe koza Ela katinu fetwa kula ekula mkukula titekeza kwesuza
Nsulanga maso nkanula ebi nyumira matungo mpaira Oli wakabi daira katinyamba baby boy mpaira
Unataka kulala na nyota And you know what to offer Kama mimi unaogopa nyoka Wanapenda drama kama vlogger Ini majaliwa tupenda ne baby Ini majaliwa jaliwa jaliwa Cause we are for each other soul to body
Ini majaliwa jaliwa jaliwa
Boliwa mo, boliwa muna
Boliwa muna nge
Boliwa muna
Boliwa muna nge
Boliwa muna
Boliwa muna nge
Tuachani Kabla tumetoka mbali mina wewe Tulianzia shule mina wewe Kwa kidato kimoja Mie mie ama kukupenda nimekosa
Master key designer Hasa mita nobody fine like Milo Masterpiece final
Never kusarisa, never kusanga, never kutaisa Abo balike naba kuswarisa Kuma kuma tukenda kwechisa
Boliwa mo, boliwa mo